anginandaba noshayizandla ngike ngijabulisa abashaya lutho nenkinga uzongazi nakule game ugcwele umhawu shit khanda gcwele inkani nenhliziyo igcwele ibasi lapho umusic asahambi mina ngifuna ukumela ikhaya anginandaba noshayizandla ngike ngijabulisa abashaya lutho nenkinga uzongazi nakule game ugcwele umhawu shit khanda gcwele inkani nenhliziyo igcwele ibasi lapho umusic asahambi
mina usantwara kuwemaba ngibiza umesaya fana ngiyababa ngisangangokudlala Mr. Pray ngajisting umthandazo CJ what you just say seshoto K bafana ningithembi ngiswari kemi skinny T I'm so skinny I lost all my T's I'm so sick I'ma take a peek I'm so greedy ngaqeda le beat phethu cyber ngibaqede kuma cypher Johnny Walker ngize ngokubaba I'm from Gasi so abansebi abarepa ngeke abangicedi never ride afika lomfana usikantwara ngiswerizaka Skipper Polo bariki popo ayendoro kuswari madondo Uncle Sean uswari didogo barukai mfana ki ghosti barumnato tswana li tofi bafuna ma feature ang coasti hake nipampile bafana ang coasti usansheba ngifike ngoblix la epic sheba
mina ngifuna ukumela ikhaya anginandaba noshayizandla ngike ngijabulisa abashaya lutho nenkinga uzongazi nakule game ugcwele umhawu shit khanda gcwele inkani nenhliziyo igcwele ibasi lapho umusic asahambi mina ngifuna ukumela ikhaya anginandaba noshayizandla ngike ngijabulisa abashaya lutho nenkinga uzongazi nakule game ugcwele umhawu shit khanda gcwele inkani nenhliziyo igcwele ibasi lapho umusic asahambi mina ngifuna ukumela ikhaya akunasibani nangendlela esikhule ngayo emakhaya ethu ayifani bengihlezi ngidunyelwa likhanda impilo ihard nakule game ugcwele umhawu nami ngiyilezi ezigcwele inkani namajensi angifake idoubt I'm a king ngaba ngifake i-crown nentombi yami ngifake ibhadi ngesisi ikhaya libheke ubani zonke zami ngamabhasi kenyiwe mina I'm speeding pounds nanoshaka lapho ekhona iyagi mayezwa le number yingakho abantu bengisaba babona kona ukuthi ngizoxaka igame bagcine bevala bakhohle imbobo bafana nadlala ngiyanitheka luthi respond ngifuna ukudla nodwa cha mina ngiyansaba ngiyasibona sifuna i-platform Nina nasibuka enhleke nasinyatha Noma uphethe ikhono la SAU ugcwele ukudlala Ongcono ngijoyina isonto ngibe uye mfundisi wamanga Ngisiqambela amanga ngidla imali ngiyekele ukudlala Nimyeke umuntu onomhawu sizohlangana mase nginezaka Mina ngifuna ukumela ikhaya anginandaba noshayizandla ngike ngijabulisa abashaya lutho nenkinga uzongazi Nakule game ugcwele umhawu shit khanda gcwele inkani nenhliziyo igcwele ibasi lapho umusic asahambi Mina ngifuna ukumela ikhaya anginandaba noshayizandla ngike ngijabulisa abashaya lutho nenkinga uzongazi Nakule game ugcwele umhawu shit khanda gcwele inkani nenhliziyo igcwele ibasi lapho umusic asahambi mama